Namhlanje njolwa ngokuligumi kaeva ndimenge ngailange amandla ndiwathathe embokweni namhlanje njolwa ngokuligumi kaeva ndimenge ngailange amandla ndiwathathe embokweni ingoma ndithathe emoyeni 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 namandla ndiwathathe embokweni mayibizwe ingoma mayibhotywe imbola maziwe indonga mayibizwe ingoma eliya masabathi bathi siyabathakatha bakhusele moyo ngcwele ubashiya njani na ndiyaqaqamba ndingena ngentlanzi yomlilo ndichise ematheni ndiyaqaqamba ndingena embokweni ndivuthe ndinshiye emlothweni ndiyaqaqamba ndingena ngentlanzi yomlilo ndichise ematheni ndiyaqaqamba ndingena embokweni ndivuthe ndinshiye emlothweni ndiyaqaqamba ndithemba uvila ngeke ndiphinde okwesithathu ndiyacela ndifuna isizathu ndiyaqaqamba ndithemba uvila ngeke ndiphinde okwesithathu ndiyacela ndifuna isizathu ndiyaqaqamba namhlanje njolwa ngokuligumi ceba ndimenge ngailange amandla ndiwathathe embokweni namhlanje njolwa ngokuligumi ceba ndimenge ngailange amandla ndiwathathe embokweni ingoma ndithathe emoyeni 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 amandla ndiwathathe embokweni kutywatywa ushintsho ngakho ndoda enye ekhuzayo kunzima kukhala amaquza konyuka amahlomo bona kunzima kontemekwana yikhombe ngentonga indoda eculayo inika ithuba lothetha babamba ngenkolo tete befunga sinemani qabhela amatyholo bethi qakala ndilandela ngehlomo xhumaxhuma ungalimala lihlomba ingoma ndithathe emoyeni amandla ndiwathathe embokweni iinkosi zindibizwa inkokheli ndifana notata umaneli phumelela idabi ndihamba neenkosi namhlanje ndiyolwa ngokuligumi ceba ndimenge ngailange amandla ndiwathathe embokweni namhlanje ndiyolwa ngokuligumi ceba ndimenge ngailange amandla ndiwathathe embokweni ingoma ndithathe emoyeni 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 amandla ndiwathathe embokweni.